Bridget Mars.
Your body, kuma body.
Yo, squeeze me tight, squeeze me tight, squeeze me tight, it don't
die. It's fitting, baby.
Your body, kuma body, I love to be style.
Chupa Buta milanga mfuga
Nakunge.
Oh, luka govati mchale.
Yeah, yeah, unyona jadi tuzi na matega.
Oh, mfama sanyo simalo.
Hey, echa sande toli na kukega.
Mwoli singo wano wanifataka. Mwombe mkono nwebi singa mubaka. Amatala matono mchikiridaka. Ulea kulobe sanga taweza waka. Bobo nchakala mkwakala changu tubale.
Changu tubale nyabu.
Ntula nebange wensi tukate.
Mboya tamide.
Mgweba merese na kutanyongera. Ejinsa nyusanyabu wa senga nalia. Sikiriza kusaliro lichimera. Tankufikiri lempaka singa gwansingira.
Nobody kumabadi. For your rubber dubs to madomi. Study me kuavadi. Study me so you don't bother me.
Yabadi kumabadi girl. Girl yabadi style madami.
My baby chupa kuchupa. Buta milanga mfuga. Oh, luka govati mchale.
Unyona jadi tuzi na matega.
Oh, mfama sanyo simalo.
Echa sande yoli na kujeja. Dete chitabu chumpandike. Mikono wakuru ule katutanike. Mwezi mambilo katika tuntoluntuke. Nede kute kwati kwa fikuwaze wende kwati kasa yo. Nyomu kwa na kwaze kwa mkumzano. Nsemele no tuzi neti ya nando. Sana kulia kumachate neche buru. Ula kusonga mbebya sana na buru.
Your body, kuma body. For your rubber dubs to mother me. Study me, kuavadi. Study me so you don't bother me.
Girl, ya body, kuma body girl. Girl, ya body style madami. Study me, kuavadi. Study me so that you don't bother me, girl.
Buta milanga mfuga. My baby chupa kuchupa. Buta milanga mfuga. Oh, luka govati mchale.
Nyona jadi tuzi na matera.